akathule nishindo lobhoka. Oh my lord, nimzuri kivile nona bang like that. Uvumile vume kushinda. Oh my lord, bora ungeniambia mapema, mana data na hicho kishuzi kimetoka. Oh my lord, kazi ya mola huwa haina makosa. Stand up, sit down, turn around man, you look good man. Love that feeling. Sikuwa na cheda, nilikuplenda nikasita. Nilisi mtuwa stories alamu jini nimevita babaita. There's no doubt, kumbe naweza mega tukisela, mega tukisela, you see.